kmusicpromos.com.
Ufela mbobu ngubisho buna ngani ne honestly. So no mkupunda mofilia. Ah, send soon kef.
Kiss peace I bob.
Manen, yo.
Yo. New massacre do se gana ponye flow. I'm killing this for past coolie feed. Vero maskuka nobody pashe fulo. Hita mafaa fighto. You moody do be aware. No team in konono ni kutina. Kasio topa mokolo mino. Sniper moves. Kwenda feto ndolo kana kanji mwabe mpolo polo. Kwata mano muru kobo. Tuwe nga mwadi se fuka moka momunguru. Tafendera pamona dogo. Emu kurunde kupisha mufisho. Wakura pana kudesho keshe kwe soroma singo. Yobe yonfika nga matemu. You don't even have to like me bro. Na ke kuba ke uko. Leo mfote severe ish. Mabala na mupechu fungala shipas. Katishu ifan spitting shit. Marapazi wanga ntire muno wet. Ese umolo crew. Nile mbafumia mabu. Muka di kuchira kuno etule. Kukubwa tapaka nobika crew. Ala soko kameno kamushi. Mwewe na njage fiponshi. Lero tava pepa kushi. Bati nifuetu bafumye chushi. Machikino lo muenda panshi. Wileka kupanjo muyashi. Iwochile inerabishi. Mwewe kunote kwa kunyela masushi. Ishirudia fili mbali Afrika. Wapapa wakumanya saika. Teke chupi unamameshika. Pamu koshini kandolo fondeshika. Mabas chilinde wakaika. Yeka eka ale ikaika. Gombwe na pata ridenja mwone kanga pushinga nalo kwa taiga. Gawankumanya nikafuafu. Inestali nishufuafu. Epo na pita fuhili awa. Shufiru afiru wa chikuwa kwa. Wipala nyapocha na zawa. Polo polo temari sawa. Mwala tushateka lawa. Kwa labe miso wa hiyo wiko wake.
Kwingi shama wex balupalwenu kumfama condolences. I'm never smiling quick. Alefi ama jet bad for business. Inji ma shortages no commitments. Kuba wino tetu vita pi utu solo nga ma lozenges. Oh idea ni sweet anyway seshechi. Ndekula sana chombo mfie fili mupe. Pina me typing nga kuipaya. Before getting a name for yourself nga abortion. Piu kwa tia ula ilinganya. No kumwana kwa tiwena inetu lisemu. Until umuafu wabashi kalal. Elo mwailu kata imo kash chili save GG. Nde mye baba singa luala njinshila ya kubo mfiango lefo kumwana GOD. Father who art in heaven. Ndefa mkoko lepa chipuna nga museven. Ndefa mbala nge mbebe. Kuline baka la bounce afe kwa ni tennis. Nine mwine filimbama wenge. I'm very sick muli ifi uji tennis. Mukunkon kama sanga dead end. Mwafwa say hi to Bishop Dennis. Number how come lyo se outcome. Ibat bon jimbana bo balansamba. Mwatai madam obon sangwana bo I wonder nga baka ntrust. Tapo fyari ilanga tflag tayapo napo bale nyan. Tapa na live up tapo nani nganjpan. Shata lamo napo going higher. Wale fya kuisapo napo. Ati wapusha crown awe nchiri ndea. Don't even dare. Ukunkanya wait. This feels nga dare. Kusefya kin. Mumo den de rap. Chilling and chilling de rap. Living my dream. China ni chile rap. Oni nebo nalala. Wake after. Gama kwa ni shock fika upo na Afrika. But na yoni miss na doubta. Sebo fiat yochi utola kwa nisha. Guys mwila fusha. Nani kane mwila kausha. Fide pa fida seba nga uja. Rap over touch background yeah.
Exclusive from ckmusicpromos.com.